Saka Messi. ZWAP.com. Busy on it. Big busy on it. Starlight Music.
Babosi na vinci tova wangabe Madamu na kuwata wata angabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela Landilo dina renti yake angabe Bakai na machiki yao wangabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Lelo Pali life, me really give thanks. We only live once, never twice. Give me the reason why should I keep on complaining? Having sleepless nights, every day I'm stressing. Nikafuno masuka, matamu wa mankala ango zazuka. Nikafuno pumula, baposiva nitumila tiwe kwela. Anyway,
I rate feeling more than better. Kulibaka isi asila mapresha Ungafele pochabe Leta mobatizi mwela pochabe
Babosi na vinchito vao wangabe Madamu na kuwata wata angabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela Landilo dina renti yake angabe Bakai na machiki yao wangabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela
Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free, nili pressure free, lelo
Nichani kansi, chemufuna nichani kansi Nkalani pansi,
simusi baba mene nipitamo
Ngaba ni maesa, pamele ningapelele
Kapena mweo munga konduele
Upeza ponse palibe, olo kuti uye se palibe
Mi aire feeling more than better Kulibaka isi asila mapresha Ungafele pochabe Leta mobatizi mwela pochabe
Babosi na vinchito vao wangabe Madamu na kuwata wata angabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela
Landilo dina renti yake angabe Bakai na machiki yao wangabe Nite anga ni konduela Lelo ni konduela
Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Lelo
Nimafuna kukondwela Naine nimafuna kukondwela Nanga waimu nichinge happiness
Mwalo belia uma
Nimafuna kukondwela Naine nimafuna kukondwela Nanga waimu nichinge happiness Babosi na vinchito vao wangabe Madamu na kuwata wata angabe yeah. Nikonduela ine Nikonduela Landilo dina renti yake angabe Bakai na machiki yao wangabe Nite anga nikonduela Lelo nikonduela
Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Nili pressure free Lelo
Easy on it.